AmaKristu akhuluma okuningi ngeindaba ezinhle ngoJesu Kristu. Kuhle lokho. Kodwa manje ziyini ngempela indaba ezinhle? Kungani kungamele kube nomuntu ozolokhu eyikhathaza ukuqaphela nenqubo yephasi usacabanga ubingelele? Kwamukele engosini yethu eFresh ngosibelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Kwiminyakanyaka yemidlalo kumabona kude sekube nokukitazeka kwababukeli uma bebuka imidlalo enamaphoyisa la khona amaphoyisa ephetha ekwaze ukubamba lo muntu omubi obeyisigebeni. Phela ababhali bayazi ukuthi lokho kufeza inqubo yomuzwa obulungiswa esinawo singabantu ukuthi sesishosho labanjwa iqili. Okuthi uma selibanjiwe lavalelwa, ladliwa icala, qede lagweba ejele. Lokho kufezekisa ubulungiswa kithi. Kodwa phambilini ngake ngabuka umdlalo lakhona iqili laba uphunywa bemphethe. Umdlalo waphetha lingabanjiwe. Lokho ke ayi kurongo kwedrama. Bekumele ubulungiswa benzeke ukuze lo mdlalo ugoqe ngendlela umbukeli azothi ibambe ngakho ikhona sibuye nomkhwezeni. Ngokwethu siyakuzonda ungabikho kobulungiswa. Manje nansi indaba phela. Iphasika lingesenzeko esingenabulungiswa. Umlando oqoshiwe usilobela ukuthi uPontius Pilate umbuso wamaRoma eJerusalem wangaleso sikhathi wanquma ukuthi sasingekho nebali izathu sokushushisa uJesu. Singasayiphathi-ke yokumlahla ngecala ngokaMathewu 27:20-22. Kepha abapristi abakhulu namalungu bancenga icuku ukuba zicele uBarabha zimbulale uJesu. Wayesephendula umbusi wathi kubo, "Ngithanda ukuba nginikhulele muphi kulaba babili na?" Bathi, "UBarabha." UPilato wathi kubo, "Pho-ke ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na?" Bonke bathi, "Makabethelwe esiphambanweni ngalesi sigebengu esasinecala nevukela mbuso elingumbulali." Icuku zamemeza zathi, "Mkhulule." Kwathi ngoJesu owayemsulwa zamemeza zathi, "Mbethele." Kwagcina kumi amagama ey'cuku. Emva kokuthatha kwecala kasithupha ngokunobuqili esikhathini esifushane esingaphansi nje kwamahora awu-17, elinye lawo lamacala angena elabe lithethwa yicuku ezayicasukile, uJesu washawa, wathimiselwa ngamathe, qede wabethelwa. Kwabe kungenabulungiswa sanhlobo ku-unfair. Kodwa ngokubangazayo ku-unfair kunjalo uNkulunkulu wakusebenzisa lokhu lokungabikho kobulungiswa ukuze anelise izinga lobulungiswa bakhe, ukuze labo abanjengamnawe abanecala njengoBarabha bakwazi ukuhamba bekhululekile. Iphasika ngokwenqubo yomthetho li-unfair. UNkulunkulu yena libiza ngokuthi umusa. UJesu-ke lowo sihlobo. Lo musa kaNkulunkulu yiwo kanye okwazi ukuguqula impilo yami neyakho ingaphinde ifane nakuqala. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungasithinta kule nombolo ethi WhatsApp ethi 067-706-0077. Kungenjalo kuningi okunye ongakuthola kuwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.